Ekirwanya omuzannyo gw'amasomero gwa sekendo mu Uganda kiraze bwe kyetaaga gavumenti mu mbalirira y'ebyensimbi ebawe ensimbi eziri omubumbi 23. Mu kiseera kino kyonna kino kifuna obuwumbi 7 okusinziira ku pulezidenti waakyo Justus Mugisha, ensimbi zino tezibamala bulungi. Agamba nti ennaku zino balina emizannyo mingi gye beetabamu ate nga giyamba nnyo Uganda okutambuza n'okusula bendera y'eggwanga. Okusaba nti mu mwaka gw'ensimbi ogujja gavumenti balowoozeeko bongereko ku ssente obulala banaasana okwongera ku bitone ebisituka okuva mu masomero okwetooloola eggwanga.